Yes. Big Pinch Atello.
Na franja.
Hey, yo flow, smooth it out kidogo, I was your kuskie.
Boss yangu, hey, yonita boss yangu, hey. Boss yangu, hey, yonita boss yangu, hey.
Me napenda na vyoka, napenda na vyonga, napenda kila kitu about this girl.
Boss yangu, hey,
diyo namuita.
Boss yangu, hey.
Hana maringo ya ni mklasi, ako na raw safi. Definitely ye ni material ya wife.
Boss yangu, hey.
Perfect compare na Liberina. Lips inafanya Angelina awe Jolina. Huu ndio my type, ndio namuita first lady. Wala isiwezi mind akipata my baby. My type anajua zile vitu mina like. Kabest mili yangu ya beef stew na rice. Nice, usitake ona vile amerive. Na lienda kampo ya sifala ni bright. Huyu ni lazima mini tamwife. Junikiwa na ye, everything is alright. Ndio maana namuita boss yangu. Juu yetu ndia najali maisha yangu.
Boss yangu, hey, yonita boss yangu, hey. Boss yangu, hey, yonita boss yangu, hey.
Mi napenda na vyoka, napenda na vyonga. Napenda kila kitu about this girl.
Boss yangu, hey,
ndio namuita.
Boss yangu, hey.
Hana maringo ya ni mklasi, ako na raw safi. Definitely ye ni material ya wife.
Boss yangu, hey,
ndio namuita.
Boss yangu, hey.
Vraja kona boss, nikiwa na dem yangu tuku floss. Yeah, of course, uliza big pinda na ntera mos. Kila mali niko basi yuko, kama siko basi yuko mchanga niko badiliko bado niko na.
Boss yangu,
yo home ni ka job, staki kuchelewa baby, minaelewa.
Boss yangu,
basi siko nyumbani ndio niko. Na kina shiko niliwacha gari ko, boss wangu kunivuta kama kiko. Kunzungusha kama mwiko, iko.
Boss yangu, hey, yonita boss yangu, hey. Boss yangu, hey, yonita boss yangu, hey.
Mi napenda na vyoka, napenda na vyonga. Napenda kila kitu about this girl.
Boss yangu, hey,
ndio namuita.
Boss yangu, hey.
Hana maringo ya ni mklasi, ako na raw safi. Definitely ye ni material ya wife.
Boss yangu, hey,
ndio namuita.
Boss yangu, hey.
Nadhani ati it's all about the cash. Atijuwa na automatically wana class. Na as I show one thing that's a fact. You can't pay for school but you can buy a class. No, Koro Winge watch na. I don't want to hear nini divert na. No, Adwana yue mos. Vile Michelle yue Yogi Obama. I say first things first. Ni wetu napenda, the rest comes last. Ndiyo maana na kuita boss wangu. Ji wetu ndiyo na jimaisha yangu.
Boss yangu, hey. Yonita boss yangu, hey. Boss yangu, hey. Yonita boss yangu, hey.
Yonamuita.
Yonita boss yangu.
Namina muita boss yangu.
Yonita boss yangu.
Yes, namina muita boss yangu.